Gavumenti ekyali meredde okubeera ennambulukufu ku ky'okuggyako internet ku lunaku lw'okulonda okugenda okubeerawo ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwagatonya oluvannyuma lw'ebitongole ebyavunaanyizibwa ku by'empuliziganya okutegeeza nti tebinnaba kufuna kiragiro ky'okuggyako internet mu nnaku ezo. Ssabbiiti ewedde amawulire agaasaasaanira ku mitimbagano nga galanga nti gavumenti eteeseteese okuggyako internet mu kaseera k'okulonda nga bw'ezze ekikola mu kulonda okuzze kubaawo. Omuteeseteese omukulu mu minisitule y'empuliziganya n'okulungamya eggwanga Dr. Amina Zawedde asinzidde mu lukungaano lw'abannamawulire ku ssengejjo lya gavumenti ery'amawulire n'ategeeza nti amawulire agatambulira ku mitimbagano bo tebannaba kugakakasaako nti internet egenda kuggibwako.
The government has not announced or has not directed or implemented any decision to shut down the internet during the election period. Claims suggesting otherwise are false claims and are therefore misleading. Such misinformation necessarily creates fear. It undermines public confidence and it also risks heightening tension at a critical national moment like this one.
Dokita Amina Zawedde alabudde emikutu gy'amawulire okwewala okusaasaanya mawulire agayinza okukuma omuliro mu bantu.
The misuse of both traditional and digital media by political actors or individuals in pursuit of narrow interests will not be tolerated. Broadcasters and online media practitioners are reminded that live broadcasting or streamlining of riots, unlawful frustration or violence incidents is prohibited as can escalate tensions and spread panic among the population.
Senkuru w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulungamya emikutu gy'ebyempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission George William Nyombi Tembo agambye nti nabo tebannaba kufuna ku kiragiro eky'okuggyako internet mu nnaku z'okulonda.
Abantu abasobola okungamba nti internet eveeko ne mpuliriza ne nkola assessment ne ndagira eveeko bali basatu. Mwe ba consumer betuweereza muyinza oganti abaye internet eriso obuzibu ba operators bananyini makampani ago oba government kwabo abasatu teri yangambye mukama oba laudile oba officially nti neteeketeeka okuggyako ki internet kati nganze sisobola kudda wano nga regulator nemba speculative ti internet egenda kola ki egenda kuvaa.
Mu mbeera eyo Nyombi Tembo alabudde nti ekitongole kyakulira kirina obusobozi obw'okuggyako emikutu mugatta bantu egisaasaanya amawulire ag'obulimba.
Bitchat erina bafusha musa nnyo eyo tugimanyi eyo bitchat ekosa bluetooth erina protocol gye bayita Nostrum gyekozesa okosa unlicensed spectra amayengo ama getutawa license okola bu communication meters 10 meter 2 tugimanyi oboyagala kukozesa eyo okumenya amateeka tojja kusobola kukikola kubanga tugimanyi. Nabagambye nga regulator nze nsinga okuba n'abakugu mu by'empuliziganya mu ggwanga nina abakugu bangi nnyo ba software engineers ne ba electrical engineers ebyo babimanyi nnyo babisoma nnyo babimanyi